Lil Breezy on the
Exclusive
beat.
Exclusive from QuazaMusicBlog.co.
Lil Breezy.
Nika kumbuki la maiwanga, misozi zima kwa zeka. Nika kumbuki la maiwanga imwe, misozi zima kwa zeka.
Nichani chida puta maiwanga, manza wazi chepesa kuwantu.
Oh amari,
yeah.
Nichani chida puta imwe,
nichani chida puta maiwanga, manza wazi chepesa kuwantu.
Ati one day I'll make you proud. Mweze na chicha tekero amai. Oh mama,
na imbia imwe inyimbo. I wish you sembe mwenzepo. Na imbia imwe inyimbo. I wish you sembe mwenzepo. Oh amai mwe. Mweza wazi chepesa kuwantu.
Oh amai,
yeah.
Nichani china kukuta imwe,
nichani china kukuta maiwanga. Mweza wazi chepesa kuwantu.
Moyo. We used to joke together. You were my best friend. Nikaluganya ine, nishimwamuza dani. Those were lovely moments, mama wa.
Nichani china puta maiwanga, mwanza wazi chepesa kuwantu.
Oh amai,
yeah.
Nichani china puta imwe,
nichani china puta maiwanga.
Koni la dijola hiya mwa. Thanks for your support.